Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sakirabe heli be ona jam handen aljumaare jetti lewru mars 2019 sappo jetti yam da jappuri maslima tapande na ijo Ousmane Niall buldo kabaruji do Mamadi Keita to boggi jande to handen 8 mars nyalom kejana do rewbe sijo tamani hakilo mudon fabe ka do rewbe be noddiri yegitaabe le yambere 8 mars le mabbe ana defobe jagotobe kanye bibbe rewbe warabe gollude le galleji golleji nokku yambereji kani wadde le mudon gawo ko dari edum darni o golle puddo ko yaata duubi jeena e joni le kabaaji en keban jaab mudu ko Mohamed Lamine Cissé kajada amen ton neldi warde yimbe jompen kabode be anda ko goni kippe ge hanken gendi ngotiri hedde badale banyakara e yimbe ton hippibe be jaaji dabaaji kewdi ngati yite du cuudi kanye e bembe mi di woni sembe kabaru jiki kida ko bismillah mo do hedad fijo tamani tay don le mali 8 mars nyaloma dental leede kejanaado rewbe de yambere noga e jobberde sisili mudum yo bantare rewbe e sukabe do ima daraji habude torraji ngatteedi fewde e himbe be bawana ko e mubben mali 8 mars ana wondi e yambinede le wattu mo rewbe jogiti dallaaji kewdi hono torraji ngatteedi do caldi mabbe e lowol koyde nadu kasen nen wasude jatteede le jini dabreji ana bame fabbe durden famu keden Mohamed Samassew
8 mars ngonyalamo hertanado rewbe fuddi wattu lolido 20e siecle yi wattu ndere mudum rewbe ndere anandu fuf ngadi imadraji bangal portal hakune mabbe worbe arande ngodo nyaloma hunkene hore lati wattu hitande 1970 le kartal hakune rewbe lolirbe socialisten kay wattu 1917 wonko kabar 8 mars o lati matawangal fede nations unies jati yamri ngonyaloma wattu 1977 der leddi mali yambingol ngodo nyaloma wadi wattu mo rewbe mali be ana itialaji kewdi wattu lewru décembre hitande 2018 robe tumbutu ngari don majere bangal torraji ngari te fewde mabbe der region o e wi majotobe ko badi e temede taton bonandaji ngari fewde e robe be yo batte be robe en dum woni ko hollita pelle robe gonde der leddi mali kulti dun wiide robe ben nan jeba sanne bangal anyaji kandi bamede
be be anda yalla hendu ruini be njaay do yambereji ngodi be njaay du do joda halaji ngodi 8 mars itabe do be ngoni ko be gonduna wadde nyande fu be gondi wadde nyalom handen odu le nyalom kejanaado yambe no nyalom kejanaado rewbe ciitu tamani mi je ke be rewbe njataabe nen jati yeggitaabe e yambere 8 mars yogabe mabbe yo defobe yogabe nen an ngada jaaguji na hono du enan dor mudo kanye bibbe rewbe warbe gollude le galleji nen le galluje de e wi mabbe mon fu e nyalom de yambinata nen do wonde yambinende 8 mars mudo Fabe duren fam keden Umar Waygal e Mohamed Samassew
miden dari do nokku noddirta medina kuro lumabe ngobbe noddirta suguni kuro ngo rewbe le hewbe gombe dobe be kolitir be andana ndee do yambere noddirta 8 mars e be godde jokkita do golleji mabbe be 8 mars ko rewbe lamu kobe jeedun
min kam war luma honno bowri ni anda jatti hande yo 8 mars hakko am min kay 8 mars yo bata rewbe gollobe lamu furbobe alhalidi mali wurdi wokko jun o kanafe yambinde hono o do nyaloma budi fuf sumi mi tike torraji e min gondi di e kay don ska amen ben donki fe yade
ndeto yambere 8 mars 2019 ana wondi e wadede wakati de ko heewi e rewbe be jogi tidallaji ko nayri bangal wayde golle o do noddirten umu jakkite yomo gollo wonon o hollitiwde kanko fi nyaloma goto o yoppata 8 mars na wana 8 mars fufuti e makko
ni gollo non ni andu jaati wiide hande yo nyande 8 mars non ka min kay mi wafi wadde nyaloma taw mi gollayi so dum patron o witan juddi am
kanko noddirte do jenaba tolo ba odo don o tawa le dende bamako do o woni o hollitiwde do yambereji wala fu ko nafata o hinnoyto golleji makko
ni andu jaati wiide yambere 8 mars na hulta wiide robe keddo le patbe golla ka min kay be wafi tabade dum sabbi min darani am soddaji kuroji am
mitite be wiide 8 mars ko heewo robe el malin kobbe andana dum fufota robe el gobbe le kreduji di
rewbe mali journaliste en wambe le gollirde nantinoje kabaruji hono amirte kabaru arandejo dum wonno sisili mo walde nen be noddirta association professionnelle africaine de la communication soube le o nyaloma fanda mudum e wi be rewbe hunjinimbe dum hore yo wadde fa rewbe nantinobe kabaruji beede imade ndaro golla o nyaloma nen walde apakne darani dum do golidal jotamani kede ko kumba bahwi imirana kilumaiga do faccita Mohamed Samassew
Je
voudrais surtout parler des astuces.
Parler des sujets qui peuvent intéresser.
Yambingol wi marso wadi beta ko pale de la kelter do bamako do harju leedi meden di Ibrahim Boubacar keita wonno horende yambere le noddango gonen non le noddango rewbe ngadi be kuliti wida an hani ko hani habede arande yo torraji ngatteedi fewdi e rewbe hollitindi on wida fa alan fabbe jango ci jotamani hokkan on kabaruji wadi nen pawidi do kabaruji rewbe jango min kala hala rewbe yimobe jimi ko be noddirta rapudun sakira fabbe do ron fam ando do baaji yuri di kabaruji fudo helloji amen Facebook e Twitter nen fa ko ko ni hakilaaji modon do do baye noddi do di numeroji di chapande jide jo chapande jide enay sappego chapande jide jo chapande jide enay sappo di gaw nokku yambereji kani waddede leemudum fa joni tilaki golleji nyibugol on nokkune fuddi ko yaata duubi jeena joni nenno golle makoron kitimmude o latiga handen nenno hono nokku do tunde yuppete leemudun hedum haddi golleji maygol on nokku nenno timmude fa do gon en joni do anni ko Mohamed Lamine Cisse kedjaado amen ton gondo to gawto hebini en do jabmudu do faccitango Umar Waygal e Mohamed Samaseko
o do nokku ko yata palasiji ujunere e teme didi han tawete e mudun le gallure gawonde nokku do batuji mbay wadde du ko yata himbe le teme didi do bawi nadde kanye nokkule mawde didi do himbe le teddube tilminte o do golle darnama idon wara duubi jeena nyaloma hande ko lati sabab mudan heewi sanne kedema kanko no dotete Jibril Abubey Samake ko mo sifi do hen kanko laami laamu hakkundeje to gawoto
o do nokkuji hani tawede e le raison gaji le di marindi fuf e wattu gouverneur Baba Touré o hakkune amen e kanan kiddo le di malindi atete mo inon sanne ko golli kala ko hani gollede am sataaji kuma ni di yottingo golleji odo nokku o kuncana kan non hore e do tongande fawi non jikima ko yottinde golleji di ka faddenden o heddige e accident
gaw wala nokku mawdo do yowtereji fina tawa hani wadede wajibi tan sina be jaltale feyaaji di sobe ngat ton yowtereji mabbe di non konko Abdoulaye Boko mo hollitiri wiide
il faut reconnaître que
raison gaw ana handi e hono di do nokkuji gila wi faggol gollobe be yimbe le ministre kanye kabitibe leddi mali gonno e nuko wakkat jun o yimbele egube iwrde wuddu leddi ndi goni le hen ka dum fe tawede ngotta fi wadde wuli tango e nebbude gouverneur o batasi
de region du centre
kan ko lami de lam hakkunde jo wi eten gondi e yaltinede le hen kedema fa hande ko mo sifi do hen
alum sataji lolirdi afd kani non tewtede ka conseiller be mbaa fi fum tande dum hore lam o sinini talkur hakkunde mudum e kanye golirde proman o do agence o na wondi e imadraji bangal mudum bindi dum no projeji chapantati e go goddi ande majji projet o don nokku
parti yimbe le gawbe keppi sanne o don nokku mawdo tilaki ka wattu jono yambereji mabbe di fuwaji be ngadan dum le feyaaji di tawede wiide wayde jam e dejaran le o don nokku fu don ko Mohamed Lamine Cisse hebin ton studio tamani
yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
kabaruji gonti le region ngaji mede dem fuddiran lamu modde de guru gendindi e banyangara neno do warata kilometer ngaji sappo e joy gondi le commune rural don kumbo yimbe jom en kabado be anda goni kippe ko do mudo hanke wattu never jamma e wi yimbe to daade malfete dudde nanama le gendindi ibibe neno kippe do gendidi jaati e dabaji kewdi be duppi du ciudi kanye e bembe neddo goto neno neddo wuro go goto be kulitude barmi wona ba masudu doktoro banyangara Leila Mugawot Nzerkla Ansongo Chagal ko bakngaji didi gondi lele hoye le commune burra di celi gollude do pinase ngaji nokko puditi golle di pinase ji di motere ngaji goni e mudo himbe nokko ko nenno kanyi en kany bay nawtarade fata jamaayo go nenno himbe jom en pinase ngaji di kolli ji wide kambe ka dum beedi kebal mabbe sigaso golabe meri mudon kany e conseil régional fuddi multere golle kenyan fay ko gonen fay goto gollata legulde de golabe meri sigaso be kolli ciwede gadi de multere do holli tinde fabugol mabbe nan bandirabe mabbe wombe multere golle heddi gombe leggelle godde nan be puddi be puddan golle sappo jetti lewur marsundu e bantanka sen multere sinen bantanka sen multere golle sini dabre heba ka do multere golle de kiri 2000 ana wondi e wadde jodda hala sigu do hukugol hakillaaji o golle leedi yankaaku ana fawi do imadara kiri 2000 nan o golle di hani wadde le hitande 2019 e kalande imadara mabbe o nafa hakitere laamu eno laamu lobbo wori le on ko don le laamu sigu takira do kadu di kabaruji ka kedde helade yewtere ana wodi wassalam